Champion Studios, baby.
Happy Classic 006.
Giddy vibe.
I see your love. Macho ya tazame wapi kama so kwako my baby. Oh na na na. Kwa wengine no. Peke yako na kupenda mana wendo wangu my lover. Oh yeah, eh, eh, ah. Vile na kupenda mi amor, ata nguvu ya kuchiti misina. You are my only one. You are my only one. Usingizi sipati. I'm thinking about you.
Ni wewe ndo nawaza waza.
Usingizi sipati. I'm thinking about you.
Ni wewe ndo nawaza waza.
Nimekuchora we. Chora, chora. Nimekuchora we. Kwenye moyo wangu. Nimekuchora we. Chora, chora. Nimekuchora we. Kwenye moyo wangu. Auna maringo. Nice to meet to mama Jojo. Nakupenda si uongo. Kwako na kesha kama popo. Kisura. Shepu mwendo na tabia. Kwako na rithia. Umeniteka roho. Basi tufanye mambo tutinaisi. Malava lava paka naiti. Leo sinyui pombe nipe waini. Penzi letu liwe faini. Usingizi sipati. I'm thinking about you.
Ni wewe ndo nawaza waza.
Usingizi sipati.
Hata nikilala la la.
I'm thinking about you.
Ni wewe ndo nawaza waza.
Nimekuchora we. Chora, chora. Nimekuchora we. Kwenye moyo wangu. Nimekuchora we. Chora, chora. Nimekuchora we. Kwenye moyo wangu.